kuishi maskani ya Mungu na wanadamu wote ule wa Mungu watafufuliwa kufufua na kufufua pale juu angani. Jitahidi uwepo pale, hakuna huzuni wala maombolezo, wote ule watafurahi. Shida za dunia zote zimekoma, tuhimizane, tuombeane sote tusikose pale. Jitahidi uwepo pale, hakuna huzuni wala maombolezo, wote ule watafurahi. Shida za dunia zote zimekoma, tuhimizane, tuombeane sote tusikose pale.
Was it?